waxaad nagala socotaa sbs somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
telefishinka rasmiga ee waddanka Iran iyo warbaahinta Iran ee kaleeta ayaa waxa ay xaqiijiyeen gerida madaxweynaha waddanka Iran Ibrahim Raisi iyo wasiirka arrimaha dibadda Hussein Amir Abdullahian iyo wafdidii la socotay kadib markii la ogaaday helicopter-tii iyaga waday ee dhacday goobta ay ku dhacday oo meere buuraley oo aad u cimila adag oo ka tirsan gobolka Darbijaanta Bari, halkaas oo wax nolola aan lagu arkin iyadoo weli baaritaanada gaarka ahna ay hareen. Wakaaladda wararka Iran waxay sheegeen in golaha xukuumaddu uu kulan degdeg ah qaban doono geeridaasi madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda, iyadoo arrintani ay imanayso kadib geerida markii ay timid 15 saacadood oo telefishinka rasmiga ah ee Iran uu ku baaqay in diyaaradii waday madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kaleete ee ka soo qayb qaadatay furfuritaanka biyo-xidheenka xuduudka labada waddan ku yaala Azerbaijan iyo Iran. Maadada 131 ee dastuurka ayaa waxa ay dhigaysaa in ku-xigaha koowaad ee madaxweynuhu uu madaxtinimada sii wadi doono. Haatana Maxamed Mukhbir ayaa haya ku-xigaha madaxweynaha, isagoo markaana noqon doono ninka isagu waddanka sii maamuli doona. Intaa kadib waxaa la dhisi doonaa guddi ka kooban madaxweynaha ku-meel-gaarka Mukhbir iyo madaxa baarlamaanka Maxamed Baaqir iyo madaxa hay-adda maxkamadda Ghulam Xuseen Muxsini si markaas looga tashado wadciga qabanqaabada laga maarmaanka ee doorashooyinka madaxweynaha cusub ee waddanka muddo 10 maalmood gudahooda ah oo ah muddada ku-meel-gaarka ee sharcigu uu qorayo. Waxaa kaloo iyadana suurtagala in madaxweyne ku-xigeenku uu dhammaystiro sannadka u haray 4 sano ee madaxweynuhu uu ahaa inuu dhammeeyo.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.